Isomo rya 76. Yesu yeze urusengero. Mu mwaka wa 30, Yesu yagiye Yerusalemu. Abantu benshi bari baje kwizihiza Pasika. Bayizihizaga batamba ibitambo by'amatungo mu rusengero. Hari abizaniraga ayo matungo, abandi bakayagurira i Yerusalemu. Yesu ageze mu rusengero, yabonye abantu bagurishaga amatungo. Bacururizaga mu nzu yagenewe gusengeramo Yehova. Yesu yakoze iki? Yafashe imigozi ayibohamo ikiboko, maze yirukana intama n'inka mu rusengero. Yubitse ameza y'abavunjaga amafaranga, anyanyagiza ibiceri byabo hasi. Yesu yabwiye abagurishaga inuma ati, "Mukuri ibi bintu hano, mureke guhindura inzu ya Data inzu y'ubucuruzi." Abantu bari mu rusengero batangajwe n'ibyo Yesu yakoze. Abigishwa bahise bibuka ubuhanuzi bwavuze ibya Mesiya bugira buti, "Ishyaka ndwanira inzu ya Yehova rirandya." Mu mwaka wa 33, Yesu yongeye kweza urusengero. Nta muntu n'umwe yashoboraga kwemerera gusuzugura inzu ya se. Muri Luka, igice cya 16, umurongo wa 13, hagira hati, "Ntimushobora kuba abagaragu b'Imana n'ab'ubutunzi." Ibibazo. Yesu yakoze iki igihe yabonaga abantu bacururiza amatungo mu rusengero? Kuki Yesu yabigenje atyo? Matayo, igice cya 21, umurongo wa 12 n'uwa 13, Mariko, igice cya 11, umurongo wa 15 kugeza kuwa 17, Luka, igice cya 19, umurongo wa 45 n'uwa 46, Yohana, igice cya 2, umurongo wa 13 kugeza kuwa 17, na Zaburi ya 69, umurongo w'icyenda.